Ogeni mikono, muka tayari kukula Last. Christmas.
Wamama wanapenda Christmas.
Christmas.
Mambuyu wanapenda Christmas.
Christmas.
Watoto wanapenda Christmas.
Christmas.
Kila mtu wanapenda Christmas.
Yes.
Wazee wanapenda Christmas.
Christmas.
Vijana wanapenda Christmas.
Sana.
Kila mtu wanapenda Christmas.
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 Hey.
Christmas.
Hey. Wachungaji waliwacha mbusi sao. Walipopata hii good news. Wakapelekea Yesu masawadi. Sababu wanapenda Christmas. Hata wale three wise men walipopata hii good news walijikokota hadi kwenye menja ya Yesu sababu wanapenda Christmas. Najua umekuwa busy sana, lakini hii kitu isafika. Utafunga hiyo kazi yako ujibambe. Najua unapenda Christmas. Hiyo kazi anaweza ngoja. Release mbocho wako na soja. Waende wakakule siku kuu. Jupia wanapenda Christmas. Hey, tunafurahia Christmas hivi. Beating and feasting. Dancing and singing. Hearts with thanksgiving.
Wamama wanapenda Christmas.
Christmas.
Mambuyu wanapenda Christmas.
Christmas.
Watoto wanapenda Christmas.
Christmas.
Kila mtu wanapenda Christmas.
Christmas.
Wazee wanapenda Christmas.
Christmas.
Vijana wanapenda Christmas.
Christmas.
Kila mtu wanapenda Christmas.
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 Hey.
Christmas.
Hey. Lazima mbuzi zinyanganywe vichwa. Nazo kuku zinyanganywe manyoya. Kisha zifanywe dry frying. Na manjapa tizifanyiwe spinning. Nikirusa macho kitchen. Ninaona kreti za soda. Kachumbari kamekusa katakatwa na kakawekwa tia gas kako in order. Washa hiyo television na uweke movie ya Christmas. Telenovela tutaona Januari. Kwanza tudeal na Christmas perpendicularly. Tunafurahia Christmas hivi. Beating and feasting. Dancing and singing. Hearts with thanksgiving.
Happy birthday dear Jesus. Happy birthday. Happy birthday dear Jesus. Happy birthday dear Jesus. Happy birthday dear Jesus. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday dear Jesus.